Yeah, yeah, yeah.
Yeah.
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
It's you. It's you. It's you. It's you. It's you. Oh, yeah, man. Oh, yeah, man. Oh, yeah, man. Oh, yeah, man. Chapeke yako kabuli.
Kama mbwai we mbwai. Chapeke yako kabuli.
Shoga we. Hakuna bwana peke yako. Chapeke yako kabuli. Niyo yota kimpenda wagati chakuli. Wejifanyo na bana ujuzi kwenayo. Ukijidayo na mpenda wengine wanapita naye. Usishangayo na mpenda naye na mpenzi wake. Azando mchezo gani uo kunyumiza mchumba. Uondo pendo gani uo unanyumiza mchumba. Azando mchezo gani uo kunyumiza mchumba. Uondo pendo gani uo unanyumiza mchumba. Wazuri hawataki maneno no. Wanataka vibunda. Na kama mfuko kiwa uja no no no. Sabono tayumba. Asando mchezo gani uo wakunyumiza mchumba. Uondo pendo gani uo unanyumiza mchumba. Asando mchezo gani uo wakunyumiza mchumba. Uondo pendo gani uo unanyumiza mchumba.
Mchawi yeah.
Wenu wena
mchawi yeah.
Singe kipa
mchawi yeah.
Records.